ochibalo tiada we guni donimba iwori onyumirwa engumi nezifuke engumi bulikate mazikana musai okusimisa munno mubane binyobotyo sibugunjufu
Kuba kutio, labu ya mwe ya fuka luwano.